Ebyo bibadde bikyali bwe bityo abagoba ba takisi ate mu disitulikiti y'e Busia bwe batyo nabo ne balyoka abagunjawo ebiragira wamu n'amateeka amaggya agagenda okugobererwa ng'abaana bazzibwa ku masomero olw'okubirirwa ssabbiiti ejja. Minisitule ebyo ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yalangirira nti okutandika n'olw'okubirirwa ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi kumi abayizi bwe bagenda okukkirizibwa okuddamu okugulawo era n'okutandika okusoma mu butongole mu lusoma olusookera ogw'olukumi mu mukaaga. Wabula kizzenga kizuuka nti emirundi egisingira ddala ng'abaana badda ku masomero abamu ku bagoba b'ebidduka balemererwa okugoberera emitendera emituufu awamu n'ebiragiro ebituufu ebibeera biteereddwawo poliisi y'oku nguudo yogaayoga nga bamenya amateeka n'obulamu bw'abayizi abamu ne bubeera mu katyabaga. Ali Wadedeya ng'ono yakulira era ye ssentebe wa siteegi ey'abagoba ba takisi abakolera mu bitundu eby'e Busia ey'oluguudo oludda e Kampala. Wano w'asinzidde n'ayongera okunyweza ensonga eno n'agamba nti kaakano bamaze okuteekawo amateeka n'obukwakulizo byonna ebiteekeddwa okugoberera buli mugoba wa takisi era yenna n'agezaako okugajeemera newankubadde okugaziimuula kugenda kukolebwako ng'amateeka bwe galagira.
Kuno zigenda kutiika mpaka munda okusobola okumanaginga abantu baffe batambule bulungi tuzeeyo abaana abagenda okusoma nga tuli buzibu bwona tubeere nga tubatambuza bulungi twagala motoka zonna ziyingire mu paaka zeetikire mu mateeka maroka etikire mu kwemu nga naka najesa gye tugenda okufulumya nti maroka ejja kugenda ng'emu bwemu mwemu kwemu naye ate nga eri kutiika bulungi tugagala maroka kutiika kabindo tugenda kuleeta bizibu mu makubo nga maroka egenda tuba tumaze okugitegeera nti gundi asimbudde n'akola ki n'agenda inikeesobeera kigadde mu maroka tukirondoola ne tukisigaza nimanya nti omusaabaze baafe banaaleeta kompleini manya nti gundi ne gundi yagenza so tubakubiriza abazadde baafe mwenna okutandika n'olunaku lw'amande lwakiiko lirangira mu maaso muleete abaana baafe mu paaka n'abatambula mwenna mu kimu yenyeba.